Jonah 4 verse 1. Kepha lokho kwaba kubi kakhulu kuJona wathi ukuthela. Verse 2. Wakhuleka uJehova wathi, ngiyakuncenga Jehova lokhu kwakungesilo izwi lami ngisekhona ezweni lakithi na. Ngalokho ngakwandulela ngokubalekela eTharashishi, ngokuba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu onomusa nobumnene. Wephuza ukuthukuthela, unesihle esikhulu, uzisola ngokubi. Verse 3. Ngalokho Jehova ake ususe kimi ukuphila kwami, ngoba kungcono kimi ukufa kunokuphila. Verse 4. Wayesethi uJehova wenza kahle ngokuthukuthela na? Verse 5. UJona wayesephuma emzini wahlala ngasempumalanga komuzi, wazenzela idokodo khona, wahlala phansi kwalo emthunzini ukuze abone ukuthi kuyakwenziwa njani kuwo umuzi. Verse 6. UJehova uNkulunkulu walungisela umhlakuva, wawukhulisa phezu kaJona ukuba abe ngumthunzi phezu kwekhanda lakhe, ukumophula kokubi kwakhe. UJona wathokoza ngomhlakuva ngokuthokoza okukhulu. Verse 7. Kepha sekuza kuvela ukusa ngangomuso, uNkulunkulu walungisela impehlwa, yawuphehla umhlakuva wabuna. Verse 8. Kwathi ekuphumeni kwelanga, uNkulunkulu walungisela umoya oshisayo sempumalanga, ilanga lashaya ekhanda likaJona, waba nesiyezi, wazicelela ukuba afe, wathi, kungcono kimi ukufa kunokuphila. Verse 9. Wayesethi uNkulunkulu kuJona, wenza kahle ngokuthukuthela ngenxa yemhlakuvo na? Wathi, ngenza kahle ngokuthukuthela kuze kube sekufeni. Verse 10. Wayesethi uJehova, wena wawuhawukela umhlakuva ongawukhandlekelanga nongawukhulisanga, owamila ebusuku bunye, wabhubha ebusuku bunye. Verse 11. Mina ke bengingayikulihawukela iNinive, umuzi omkhulu okukuwa abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abangakwazi ukwahlukanisa isandla sokunene nesokhohlo kanye nezinkomo eziningi na.